Ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Tasalonikanko'en. Tasalonikanko'en ɗiɗaɓol suurawol arandewol. Min Bulus windi ɗerewol ngu'ol hawti e Sila e Timoti. Min bindangol tokkuɓe Yesu gonɓe gariri Tasalonika, ɓe Allah nyaako meɗen Yesu Almasihu Jomirawo jeyi. Allah nyaako mo dow Yesu Almasihu Jomirawo barkiɗina on, hokka on jam. Bandiraaɓe amin, e haani min ngaɗa ka yettuki Allah koo ndeye ngam mooɗon, ngam hoolaare mooɗon e ɓeydoo naa seɗɗa. Nden yidde nde ngiɗindirɗon e ɓeydoo. Kanjum waɗi minon e ko'e amin imin mantoro on nder kawte tokkuɓe Allah. Imin ɗiiwi tanaɓe no munyirɗon e hoolaare mooɗon nder fuu torraaji e caɗeele ɗe njaroton. Fuu ɗu'un tabbitinii kiita Allah e woodi goonga, ngam majjum ɗum wartire on kewtuɓe jooɗaaki nder laamu maako. Ngam dow majjum njaroton torra. Allah o gaɗoowo ko haani. O waatanay ɓen ɗon torra e ɓe on e torra. O waltinay ɓerɗe mooɗon onon torreteeɓe. Minon maa o waltinay ɓerɗe amin. O waɗay non nyalnde nde Yeesu Almasiihu wangata daga dow nder hiite hawti e mala'ika'en makko, gooduɓe bawɗe. Ganyuɓe Allah e ganyuɓe ngaɗa ko habaru belɗum ɗum Joomiraawo meɗen Yeesu wi'i. Allah waatanay ɓe halkere kallunde. Ɓe njaray torra halkere nde haa abada. Ɗum ittayɓe daga Yeeso Joomiraawo, Yeeso mangu bawɗe makko. Halkere nde wangay nyalnde nde o wartoyta. O wartoyay ngam ceniiɓe makko teddinamo, fuu kooliiɓe mo, mawninamo. Onon maa on kawtay e maɓɓe, ngam on jaɓii habaru ɗum min kokki on. Kanjum waɗi koo ndeye e min ngaɗana on do'aare. E min toro Allah meɗen wartira o yimɓe gaɗooɓe iri jonde nde o noddi on ngaɗon. Barka bawɗe makko o hebbina koo ɗume boɗɗum ɗum giɗɗo waɗuki ngam on koolake Yeesu. Imin ngaɗa do'aare nde'e ngam innde Joomiraawo meɗen Yeesu mawnine nder mooɗon. Kanko bo o mawnina on barka yidde Allah meɗen Yeesu Almasihu Joomiraawo. Tasalonikanko'en ɗiɗaɓol suurawol ɗiɗaɓol. Dow gartol Joomiraawo meɗen Yeesu Almasihu e hawrutuki meɗen e makko, imin toro on bandiraaɓe, to hakkiilo mooɗon ummi lawo, koo ngannon dow yimɓe wi'ooɓe nyalnde nde Joomiraawo wartoyta wari. Ɗum gaɗotooɗum ɓe mbi'a minon mbi'i non nder annabaaku, koo nder waajinki, koo bo nder ɗerewol min mbindi ɗum. To on jaɓu goɗɗo majjina on e koongole laawol, ngam nden ɗon nyalnde waroyta naa wongel sharel waɗi ngel yimɓe ɗuɗɓe nganyata Allah. E sharel ngel kalluɗo wangay mo ɗum siryani halkere nde haa abada. O wanyay koo ɗume ko yimɓe noddata Allah, koo bo ko ɓe mawninta. O mawnina hoore makko dow majjum, haa ma o nattay wuro ceniingo ngo Allah. O jooɗo, o wi'a kanko woni Allah. On ciftoraayi ko ngondunoomi e mooɗon mi wi'ii on ɗu'um. Jooni on anndi ko haɗi kalluɗo o warki. To sharel kaanungel waɗi ɗum wanginaymo, ngam bawɗe kalluɗo on ɗon yahdake fuɗɗi huwuki e suuɗe. Amma on ɗon taɓɓotooɗo ɗe, o waɗay ka taɓɓaaki-ɗe naa o hoccaama. Gaɗa ɗon ɗum wanginay kalluɗo on, sey Yeesu Joomiraawo wariramo e foofaangu honnduko muuɗum, nden halkiramo teddungal wartuki muuɗum. Kalluɗo on warday e bawɗe ceeɗan, o waɗay alaamaaji e kayɗiniiɗum, e kulniiɗum feere-feere ɗum fewre. E koo iriɗeye kuuɗe kalluɗe ƴoyreyɗe yimɓe kalkayɓe. Yimɓe ɓen kalkay ngam ɓe nganyii ɓe ngiɗa goonga ɓe kisa. Ngam non Allah lildanayɓe wembere mawnde ngam ɓe njaɓa fewre, ngam ɗum taƴa kiita dow fuu ɓe njaɓaayi goonga, nanooɓe belɗum halleende. Onon bandiraaɓe amin ɓe Joomiraawo yiɗi, e haani min ngaɗa ka yettuki Allah ngam mooɗon koo ndeye, ngam daga arande Allah suɓii on, ngam kison barka laaɓinki ki ruuhu makko waɗata e jaɓuki goonga. Ngam majjum Allah noddi on barka habaru belɗum ɗum min ngaajinani on. O noddu on ngam keɓon nattuki teddungal Joomiraawo meɗen Yeesu Almasihu. Ngam non bandiraaɓe, ndare boɗɗum jogee ekkitinol ngol min ekkitini on nder meto amin, koo nder ɗerewol ngol min bindani on. Joomiraawo meɗen Yeesu Almasihu e hoore muuɗum, e Allah nyaako meɗen mo dow, giɗɗo en shembiɗinɗo on, sembiɗinki ki re'ata, kokkuɗo en kammunde bonde barka yidde makko. o hukkina na on berde o sembidina on der kongal kugal bongal i wolde bonde tasaloni kanko en didabol surawol tatabol bandirabe amin ko sakiti woni gada ne min doare gam habaru jomirawo sankito jawdum dum maunine nonno mauninirdon dum kadin gada ne min doare gam jomirawo hisnamin daga yimbe kallube gam na komo e holi yesu amma jomirawo o gadowo ko o wi'i o sembidinai on o renai on daga on don kalludo imin koli jomirawo min tabbitini on gadai ko min bi'i on gadon on gadai bo ka waduki dum jomirawo wada beidon anduki yidde alla o wada o munyon der torraji di jaroton nonno yesu munyire der torraji kalludi di o yari bandirabe emin bi'a on der inde jomirawo meden yesu almasihu dole goddotodon ko moy dakkido tokkudo yesu mo tokkata ko min ekkitini on gam onon iko e modon on andi e hani gadon ka ekkitaki iri jonde amin namin dakkibe sherel ko min jododi e modon non ma fumo min nyamani nyamdu min jobimo min kuwi na sedda jemma e nyalawma ganto min jowana goddo modon teddoral min gadunon nagam min bawata dabbutuki ballal modon amma gam min gada goddum ko ekkitotodon gam ko sherel ko min gonduno e modon rako min bi on gadon to neddo wanyi huwa to on ko kumo nyamdu gam min nani habaru wobbe modon be dakkibe be kuwata ibe natta hala kaya laibe imin bi'a iri yimbe be e imin baggina be der inde jomirawo meden yesu almasihu be gada jonde bonde be kuwa be kebana ko e mabbe ko be nyamata onon bo bandirabe amin to on shomu waduki ko hani to goddo wanyi tokkuki ko min bi der derewol ngool pama nemo boddum to on kautu hore e makko gam onana shemtudun o mo ina gikku makko fu inon to on ko shumo bo ganyo modon amma mbaggi nemo no mbaggi nirton tokkudo yesu jomirawo jomu jam i hore mudum hokka on jam konde der kodume jomirawo wonda i modon on fu min bulus windi ko non gool i jungo am imi winda du under fudereji di bindumi gam dum holla min windidi non bindiraimi jomirawo meden yesu almasihu barki dina on fu